micro, the Subanis. Le Padre, the good.
Suba Kings Musicals.
Era no eli, aneno don yokuma.
Chris Siki.
Abijo era no eli, aneno don yokuma.
Uluch kuda miri kume makeni. Wapi ustin sis much.
Era timo no mi bedo genyati, matinde dendi mami. Oh. Gino timu uno mabedo genyati matinde luonga dadi.
Otaka Jackson uri sobo wapi jemu uri kindu.
Era kodonjo kumi makata puonji okenyali winje sejego.
Udiri unyakaji musesa imono molo udime.
Era kodonjo kumi makati uondi okenyali nene sejego. Era kodonjo kumi makati nyise die okenyali nene sejego. Era kodino wangi makati lware bugo okenyali nene sejego. Donje biya we sana ke weche mange okanyali winje seche gi. Ero kodonje biya ndokati nyisa ngo okanyali winje seche gi babae. Era, era, era nigi bawa mato. Imasenene era ni okanyali monengato atamadi ah let me win je chunya ne mangeo wacha ni enjoy maisha yangu mos 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 nipunge pepo habari mos 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 at the break of me I era my warm dime why you gon' give era my warm nikule maisha mos mos mos. Shike biya yangu, mos, mos, mos. Era, era, era nigi bawa mato.
Hey.
Ushaipendwa, ukazalishwa, baka ukachwa, tena ukagongewa. Staki mawazo tena. Staki ni umizwe tena. Staki nyoko nyoko tena. Spendi nyoko nyoko tena. So don't beep my phone. Don't call my phone. Don't beep my phone again.
Ameanza mambo yake ya mataka taka tena. No no no, mimi na wewe tulitengana. Ukasema unitaki kuniona tena.
Mimi siku hizi mambo ya mapenzi nilisema no. No no no, natafuta pesa, natafuta ganji ama nyongima. Weke chando niga kode weche manono 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 baby. Hatuna nipenda, sina kutaka.
Mapenzi ya siku hizi haina faida. Mapenzi ya siku hizi haina faida.
Kazi yangu nitafute pesa. Kazi yangu nitafute du. Kandoto yangu nipate kanji. Siku hizi natafuta du.
Sweetie, what is wrong with you? Acha hizo.
We, kambali. Mimi mambo ya mapenzi nilisema pana. Acha nifanye kazi nipate pesa yangu. Nijenge nyumba yangu, nijenge mama yangu.
Mapenzi ya siku hizi haina faida.
Omari Nash.
Mapenzi ya siku hizi haina faida.
The parody kaj.
na ndoto yangu nipate kanji siku hizi
natafuta du
sama madokongo tamiela jawa na enjoy
nasikia vizuri
na enjoy
nasikia vizuri
ajawa ringeremo otubo jogi ajawa ringeremo otubo jogi ulolo imanyisi nde adonga kena acha mongema na enjoy acha mongema na enjoy na nenepa
nasikia vizuri
na enjoy
nasikia vizuri
Subakis Musicals
Producer One Chris Musiki Sounds from the